Do you see this wonderful laptop case? I carry it through the whole world with me.
Baba ngiyasibona yini isikhwama sami esikhethekile engihamba naso umhlaba wonke isikhwama lesi sokuphatha i-laptop.
And in this bag is the best laptop and the small one, how you call that?
Tablet.
Oh yeah, tablet. By the way, I like chocolate tablets. But there are tablets where you can do internet with. Taste often ugly.
This is kwama kuba ukuthi sikwazi ukuthi sifake i-laptop, sikwazi ukuthi sifake ne-tablet futhi. Kodwa kuyisimanga indlela abantu abangakwazi ukuthi bakusebenzise ngayo konke lokho.
And this laptop is update. And I tell you, the laptop from Apple are peanuts with the laptop I have.
Kodwa ke noma ngabe ungawabala siwazi wonke ama-laptop aphambili. Awe Apula o Lenovo inhlobo ngokuhlukana kodwa le ubaba athi uyiphethe noma ayiphathaya efile lesikhwama ingaphambili kakhulu iphambili kwadlula wonke.
And you know what, on the cover of the Apple laptop there is an apple with a bite of
manje nje basazi sonke uphawu lenhlobo ye Apula ukuthi Apula lakhona kuyi Apula elingaphelele kodwa elunyini.
Point to Eva. Eve, when she took a bite from the fruit.
Lokho kuyisikhumbuzo kube ngathi kufakaze baleyo ndaba esifunda ngayo eBhayibhelini lapho Eva eluma isithelo.
While God had forbidden it.
Lapho uNkulunkulu ayekade ethe akungenzeki.
And then Adam ate as well.
Kodwa emva kuba uEva sedlile wadlisa noAdam.
Brothers, don't blame Eve. You are the blame too because you took a bite too.
Zinsizwa singabekike osisicala ngoba nathi egameni lethu noma ngaphambi kwethu Adam wagcine kwenzile.
And sin came in the life of God's image.
Kwaba ilapho la khona isono esangena khona kubantu abadala umfanekiso kaNkuluNkulunkulu.
We've been made after his image, brethren.
Mahlobo senziwe sadalwa ngomfanekiso kaNkuluNkulunkulu.
He blew his godly nature to the nose of the first man.
Waphefumulela umoya wakho engcwele kumuntu wokuqala ukuba aphile.
And he saw that it is not good that Adam was alone.
Wayesebona uNkulunkulu ukuthi akuhle ukuthi uAdam ahlale yedwa.
And you know what?
Niyazi ukuthini?
The first operation was in the Garden of Eden.
Ukuhlinzwa kokuqala kwenzeka ensimini yase-Eden.
God put Adam in deep sleep.
uNkulunkulu wehlisela uAdam uthongo umzimba.
And then when he opened his eyes,
lapho evula amehlo akhe,
because God took a rib out of Adam.
Ngoba uNkulunkulu wayesethatha ubambo olulodwa kuyena uAdam.
And you know who introduced Eve to Adam? Listen, girls.
Silalelisise kakhulukazi nabosisi ukuthi ubani owahlanganisa noma owasondeza uEva kaAdam.
A young man, it was God who introduced Eve to Adam.
Kodwa kakhulu nathi insizwe simele ukuba sekuphawule lokhu ukuthi uNkulunkulu wakwazi ukuthi ahlanganise asondeze uEva noAdam.
And then he said, that's bone from my bone and flesh from my flesh.
Wayesekwazi ukuthi ke ubambo obambeni lami inyama enyameni yami.
Why are you running after the boys? And boys, why are you running after the girls? For what?
Kungani sisi balandele bajahe obhuti kangaka nathi insizwa kungazathu seni silandele sijahe osisi kangaka.
True love void.
Kodwa uthando lwangempela noqiniso liyakwazi ukulinda.
You know what the young man said? Yeah, when I got my lobola of lobolo, I want a version. Can you believe it? Are there still versions in South Africa? I'm wondering.
Okumangazayo ke nokuthusayo ukuthi insizwa ngaso sonke isikhathi ihlale zithi uma ngabe senginelobola sengibeke konke kudinga ukuthi ngikubeke ukuze ngithathe unkosikazi sengishada ngidinga ukuthi ngithole umuntu oyigcinile kodwa kuyisimanga ukuthi ngenzeka kanjani lokho ukuthi uthole umuntu oyigcinile osayintombi into kulesikhathi
esikhulu. And how's the young man? Now you all of a sudden become serious. But the popular girl who sleeps with every Tom, Dick and Harry. No, Opa, I don't want them. Can you believe it?
Kodwa ngiyamangaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu okade iphila ngendlela engeyinhle engayiphathi kahle insizwe kade ingenasimilo noma inesimilo esixegayo idlala egcineni bese ifuna ukuthi ibe serious ngempilo ifuna ukuthatha izinto ngokusemqoka isiqala manje ifuna ukuthi ithole umuntu oyigcinile akwazi ukwenzeka lokho ngoba kade uhamba udlala.
But you have abused the popular girls, young man.
Awubahlukumezanga yini osisi wena nsizwe?
And they ended up as a wallflower. Nobody wants to merit the popular girl.
Akekho umuntu ofuna ukuthi athathe labe kade sidlala ngabo senza konke sikuthandayo ngabo.
Girls, I warn you. Don't give your virginity in to the one who have already an other one and have the other one. Don't do it. True love, wait.
Bese ke sixwayiso kosisi ukuthi singavumi ukudlala insizwa singavumi ukuthi senzwe noma kanjani kodwa sigcine siphilile.
You know where the popular girl ended often? Listen, where the popular girl ended often.
Niyazi ukuthi lokhu yena intombazane owaziwa kakhulu noma othanda kakhulu abafana uthi ugcina
in prostitution.
Ugcina esedayisa ngomzimba.
Or they kill themselves. Or they kill themselves.
Noma athatha ukuphila kwakhe ayibulala.
Girls, your virginity is precious.
Zintombi, umntombi benu bomsulwa benu buyigugu.
Maybe a young man come to you said, "Hey, when I kiss your lips and I can sleep with you, I'm going to marry you." He even don't got 10 rent on the bank.
Kaningike umumfana efuna ukuthi adlise satyanyana intombazaneni. Qhamuka esikhuluma wonke amagama amakhulu nanzima athi akakwazi ukulala efuthi ekugcineni ufuna ukuthi akuthathe akushade kodwa uthole ukuthi akanayo ngisho inkukhu egcikile.
They all lie.
Kodwa bonke bangamanga.
But they want you.
Kodwa empeleni ufuna nje umzimba wakho.
And that's the end of your virginity.
Lokho ke sekuqala kwesiphetho somntombi
bakho. It's precious.
Obuyigugu kuwe.
It's for the right one.
Kodwa mele ugcinele okuyena yena.
Who can control his body till marriage?
Ongakwazi ukuthi alawule imizwa nomzimba wakhe kuze kube semshadweni.
Do you understand?
Yabe neqonda
yini? That's what God's word said, not this old man.
Lokho kakushiwo yimina kodwa ilokho kushiwo izwi likaNkuluNkulu.
Take it this week to heart. And if you lost it, go to a godly man, repent, and God can make you a virgin. Same for the men, same for the girls.
Ukufanayo kosisi nobhuti konke lokhu kuthatha ugcina enhlizweni ngoba ikona ukuzosiphilisa.
Well, my laptop. What you think of this laptop?
Nantsoki laptop kaba.
That's the best one. That's the Bible.
Yone phambili kakhulu okuyiBhayibheli.
You can give a hand.
Ngishaya ngisho.
We're going to read out of it.
Sizofunda ke kulo izwi.
And we're going to read the 10 commandments.
Sizofunda ke imyalelo eyishu.
It's written in Deuteronomy chapter 5. When I was preparing, it have blessed me.
Lapho ngilungiselela noma ngilungiselela ukuthatha inkonzo kungibusise kakhulu.
Deuteronomy chapter 5, and where God gives the 10 commands to his people.
And what in Deuteronomy, Sahlugo, Sahlan, Lapunkulunkulu, and Nigazim Yalu Ishum.
Listen now carefully. Before we read the 10 commands, I'm going to read something in the same chapter.
Verse 6.
If you got a Bible, read it. Otherwise, listen carefully. It's very important. Verse 6. I am the Lord your God who brought you out of, may I say it, slavery of sin, Egypt. Out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven, above, or on earth, beneath, or in the waters below.
Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini, phezulu nokusemhlabeni, phansi nokusemanzini, phansi komhlaba.
You shall not bow down to them or worship them, for I am God, your God, I'm a jealous God.
Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu.
How many video clips you have seen from rap, hip hop, Lady Gaga? She is full of caca. She is the most demon possessed pop star who ever lived. Listen.
Bangakike ama video nemboniso esike sayibuka yomculo we rap no we pop, ama video nemboniso esike sayibona eyayo eyakhe lomculi u Lady Gaga, okumculi okhungethwe amadimoni amaningi endlela esimanga phezu kwabo bonke abaculi.
See the pop stars, full of piercing, full of tattoos, and they openly announce, we have given our life to the devil. And you said, yeah, yeah, yeah. Think of it.
Kweminyeke yamakonsert akhe ngaphambi kokuba acule isingeniso sakhe, wamemezela wathi nginikele ukuphila kwami ngakho sonke ngaphambi kokuba siqale sibele basinikele impilo zethu kusathane. Bonke baphendula bathi yebo, yebo, yebo.
Parents, do you know what your children are doing if you call yourself a Christian?
Bazali, ngabe siyaqonda yini ukuthi ikuphi okwenziwa abantwana bethu njengoba siyibiza ngamaKristu?
Let's examine ourselves.
Ake sisihlolisise.
No other gods than only the one who can give us eternal life.
Hayi abanye onkulunkulwana kodwa kumele uba sikhonze uNkulunkulu yedwa kuyena onikeza uphilo phakade.
Don't mistaken, young man, I'm not against soccer playing.
Ningadideki ingenzi iphutha kakhulukazi ninensizwa, angimelene futhi anginankinga nabadlali bebhola.
But if you watch it on television, the professional ones, see the decoration where they run after the ball. Tattoos, piercing, they shave their hair. When they from overseas, they got a ponytail with an elastic around his ponytail, and everything is shaved up. And when he run after the ball, you see his ponytail, shufa, shufa, and you look to that.
Angazi namasikhes Paulu inga kulgazi abadlali bebhola lomhlaba abadlali bapesheya uthola ukuthi uma ngabe bedlala kuba khona ukuyizenza mhlawumbe itayile ethize nokwenza mhlawumbe inwele zabo ngendlela ethize kube ngazathi unegodi elithize nje lisekhanda elibanjwe ngeelastic uthola ukuthi mangabe gijima nyakaza amacici nali igoda leli lokunyakazile njalo ekhanda.
Go on internet and search for the private life. Often they bisexual and they go to a medium to get their power.
Uma ngasulandelisise ukuphila kwabo bengekho phambi kwamehla abantu noma bengadlali ubhekisisa izimpilo zabo uyotholisisa uyomangala lapho uthola ukuthi abaningi babo bahongqingile.
Girls, sit straight, please. Don't hang by you, girl. I don't like that. Keep a distance. Very good. It's a healthy distance. Otherwise, we're going to get second thoughts. Oh, watch out. A little bit that side. Thank you. Oh.
Masihlelike kakhulukazi la kosisi singanciki ngomunye kodwa nje unikeza isikhalo ukuze ikwazi ukushaya.
Don't hug each other. The world and the lesbians hugging each other too. Watch out.
Singathandike noma singajoyeli ukuhlangana lapho sihlele enkonzweni noma ukugaxana ngoba khona umoya ongangena lapho.
And I said the same to the young man. Don't be huggable. A distant. All right.
Kanjalo nakithi insizwa. Sinikezana isikhalo.
You know, I only hug my beautiful wife, and that's a good hug.
Baba kuyasho ukuthi yena uwanga umama wasekhaya kuphela futhi yona ndlela leyo kumele kube ngayo.
Well, Lady Gaga was in Cape Town. Listen.
Ngikwenzeka umculo Lady Gaga wabasekapa.
It's God's word, it's not me who speak.
Akhulumi ke mina kodwa kusho izwi.
She came in the soccer stadium where 45,000 young people were there, must pay entrance. Parents, how you can give money to a woman who is full of the devil?
Wafika kwenye inkundla yezemidlalo la inkundla ekwazi ukuthi ilayishe ingenise abantu abayinkulungwane zamashumi amane nanhlanu futhi indlela kwagcwele ngayo kuyamangaza ngoba kwakukhokhwa imali bazali ingabe siyaqaphelisisa yini siyaqonda yini ukuthi bayenzani abantwana imali enibanikeza yona.
We have to give account, parents, to the living God, what you have done with what the children God have entrusted you.
Bazali kuyafika isikhathi lapho khona kuyodinga ukuthi lo naloyo umuntu azilande phambi kwaNkulunkulu ngendlela abantwana abakhuliswe ngayo.
She came on stage before she started singing with a dress of raw meat.
Ngaphambi kokuthi aqaleke ukucula wafika egqoka ingubo yenziwe ngenyama ihlazo.
With a hat of raw meat.
Kanjalo nesigqoko senziwe ngenyama ihlazo.
Shoes from raw meat.
Necathulo zakhe zenziwe ngenyama engaphekiwe.
And the blood of from the animal was pouring down her face.
Negazi eliqhamuka noma elivuza kuyona lenyama lalokhu liconsela ehle njalo ngomzimba wayo.
And before she started singing,
aphambi kokuthi aqale ukucula,
she said, "Do you want to go to hell?"
Wayesethi uyafuna niyafuna yini ukuthi nisihogwe.
45,000 said, Yeah. Are you one of them?
Inkulungwane zabantu ezingamashumi amane nanhlanu zonke zathi yebo siyafuna.
She have no compassion for you.
Wayengenakuzwelo labantu.
She sold the devil her soul. She sold her soul to the devil and she is even not shy to tell it. And you worship her, you go to the same hell if you don't repent.
Yena engenazwelo nabantu ngoba wanikela kudala ukuphila kwakhe nomphefumulo wakhe kuSathane manje usefisela usethandela wonke umunye umuntu futhi ukuthi enze khona lokho kodwa abantu noba bakuphawule lokho bamlandela bamkhonza.
No other gods except God you must worship.
Akumeleke sikhonze sidumisa abanye uNkulunkulu noSathane kodwa uNkulunkulu okhulumizwe eliphilayo kumele simkhonze.
If you ever have watched the video clips, the demons are right in you. That's what the Bible said, not me.
IBhayibheli ke liyaqinisekisa licacisa ukuthi uma ngabe usuke wabuka amavideo nemiboniso yabo bonke labaculi bezwe umculo ngamdumisa uNkulunkulu lamademona kuwe.
And listen, each one present. You can be present with your body, but not with your mind. You're already busy outside.
Siqaphelisiseke singadideki kungenzeka mhlawumbe ukuthi la ntomosha kodwa uthola ukuthi ingqondo yakho ayikho la ematase ngezinto zangaphandle qaphela kungabi njalo.
Let's read it again.
Sifunde futhi.
I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.
Ndima isithupha nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila.
Egypt means for Sodom and Gomorrah.
Gibhithe lichaza iSodoma neGomorrah.
It was the most perverse and wicked nation that time.
Kwakuyisizwe ke esingcolile nesingesihle ngendlela esimanga ngaleso sikhathi.
Immoral like today through social media. It's the same spirit, even worse.
Kwakuyisizwe ke esasinesimile esixegayo nesingcolile kakhulu singene loyo moya okuumoya esiyibonayo njengamanje ulawula ugqilaza abantu ngeenkundla zokuxhumana nezithombe zabantu.
And God said, I took you out of the slavery of your sin. Me.
uNkulunkulu wayesethi nginguNkulunkulu esho kimi owakhipha ezweni lobugqili.
I cried when I met up with the living God.
Ngakhala lapho ngihlangana noNkulunkulu ophilayo.
I've hurt my beautiful wife and three boys with my alcohol addiction. Alcohol harm more in families than drugs. You can buy it in the liquor shop.
Kwase kuyisikhathi eside kakhulu ngihlukumeza umama nabantwana bami ekhaya ngenxa yophuzo oludakayo. Ngikhungethwe yiwo lo moya.
I didn't know about Kwasi Sibantu. I was overseas when I repented.
Lapho ngiphenduka ngangingakazi ngendawo kasiza abantu kodwa ngangiphesheya.
I didn't honor my father and mother.
ngangiphila leyo mpilo ngisenabazali.
You know why? I hated my father.
Ngizonda umama nobaba, niyazi kwakungasizathu
sini. He was a social addicted as well.
Waye umuntu ophuza nje ngalezo ikhathi.
And when he came home on the influence, wake that boy up. It's not a sleeping place here. Come. Up, up, up. You can sleep in your bed. And not on the bench. You're in God's house. Keep that in mind. We're in God's house. Well, the apple don't fall from the tree. I challenge you. If your father is a drunkie, or he have not faithful to your mother, it's hard for a child when the father come home on the influence and beat his wife. Maybe you've been witness with it.
Kwinto embi kakhulu nedabukisayo ukuthi uthi umntwana ukhulu bona ubaba abuye ekhaya mhlawumbe edla amazwi amponjana ephuzile iphuzo lidakayo ngaphezulu kwalokho uthola ukuthi mhlawumbe ubuya ahlukumeza umama mhlawumbe ambeka isandla amshaye phambi kweningane noma mhlawumbe abuye noma mhlawumbe isikhathi aphila impilo ekhombisa ukuthi umuntu oxegelwa isimilo kuyinto ebhlungu kakhulu.
When I was a boy of 6 years old, I make a decision. I come from a non-Christian family. I don't drink a drop of alcohol when I'm an adult.
Lapho ngineminyaka yesithupha nganquma empilweni yami enhlizweni yami ukuthi angizukuphuza ngisho iconsi lophuza oludakayo.
Listen carefully.
Alandalelisise.
I did exactly the same as my late father. I became a social alcoholic. The apple don't fall from the tree.
Kodwa isimanga nokuthusayo ukuthi nami ngokuhamba kwesikhathi ngagcina sengifuza yena ubaba nami ngagcina sengiwumuntu oqala nje ukuthi uphuza nje ngoba uma ngabe ingane ikhuli nomzali ophila leyo mpilo kukancane ukuthi yona ikhuli ingayenzi leyo nto enziwa umzali wayo.
I was 39. I hope nobody got the laptop on of the switch it off, you're in the service. No cell phone must be on. Switch it off. You don't listen. You be busy with your cell phone, even in God's house.
Ngiyacela ke kulabo abangenayo ukuthi ama cell phone ngoba siphazamisa siwacishe size nomhlaba siwagcine reception kuze kuphele inkonzo ngoba siphazamisa.
You see the demon? You even don't listen. That thing got you right ready for hell. If you have the guts to look on a cell phone during the service, where you think you are you going? To heaven? No way. You even can't without 5 minutes with your cell phone. Must be your shame.
Leyo nto ke ikhombisa ngendlela ecacile ukuthi kusho ukuthi kukhona umoya nedemoni elingalungile likwena. Ngoba likwenza ukuthi ungakwazi ukulalela lokhu kukhunyelwa ngaphambili. Ingakho kudinga ukuthi siqaphelise singakuthathi kalula kodwa sithathe isinyathelo sokuthi siqhelise eduze kwethu ukuze ngasiphazamisa.
I got one.
Nami nginawo umakhalekhukhwini.
But he's off.
Kodwa icishiwe.
I don't want to be connected with the world in God's house. This is God's house. This is a holy place.
Ngoba angifuni ukuphazamiseka, angifuni lokhu ngiphazamiswa abantu abafuna ukuxhumana nami, ngoba ngisenkonzweni na njengoba sisendlini nasendaweni kaNkulunkulu.
You see what social media have done amongst the Christians.
Ngabe niyakuphawula yini okwenziwa inkundla zokuxhumana ezweni sikaNkulunkulu.
The devil don't have any problem with the world.
Usathane akananginkinga nabo bonke abantu abagcwele ezweni.
But before he been throwing in hell, he want to take so much as Christians into hell. With social media.
Kodwa ngaphambi kokuthi athathe ibandla lakhe alifake noma phonswe nalo esihogweni uzama ngakho konke okusemandleni yakhe ukuthi athole abanye abaningi azobaholela abadonsele abayisele echibini lomlilo ebhujiswe nokuphakade.
Do you understand why God brought you here? Not to have free food and have free shower. He wants your heart, dear family. He wants your heart. He wants you in heaven.
Ngabe bahlobo siyaqonda yini ukuthi kungazathu sini uNkulunkulu azivumele enze kube impumelelo ukuthi sonke sibe la ngalendlela kungisikho nje ukuthi sizodla kathathu ngosuku noma mhlawumbe sigeze nje mahala kodwa ngoba uNkulunkulu ufuna inhliziyo
zethu. That's the reason God brought you here.
Yilesi sathi uNkulunkulu asilethele.
But he never forced you.
Kodwa akaphoqi umuntu.
He said, look what my son have done for you.
Uthi empeleni izandla zami zivuliwe futhi ungeza ngokuthanda kwakhe.
He took my sins, your sins on the cross.
Wathatha wathwala izono zami nezakho esiphambanweni.
His holy blood have shed out of his wounds for me, the worst sinner who stay in front of you. That's the reason I speak like I speak.
Igazi lakhe enqabileyo elaphalala esiphambanweni wahlanza ngalo izono zami nezakho ngenxa yokuthanda ukuthi sibe nokuphila okuphakade kungaleso zathu similana.
When I was 39,
lapho ngina 39,
I met up with the cross.
Ngahlangana nesiphambano.
And I saw my sins.
Ngabona izono zami.
I cried.
Ngakhala inyembezi.
I didn't know what it was about. I was overseas.
Ngangipesheya ngingakazi ngosiza abantu.
I connected with South Africa through my beautiful wife. See, I get her when I was a naughty young man from Durban and took her overseas.
Kodwa ukuze ngihlangane noma ngibe nobudlelwano nezwe lase South Africa kwaba ngenxa yomama wasekhaya lapho ngahlangana naye ngingakamphileli uNkulunkulu ngihlangana naye eThekwini ngase ngimthatha ngena ePeshawar.
A broken bird hit by the family. She had a Zulu mother and a colored father.
Wayefana nenyoni elimele engakwazi ukuthi ihambe ezalwa ubaba onsundu nomama oyikhala.
And she had a crooked view of a family life.
Iphila impilo ke engeyinhle emndenini wayo.
Maybe you're lucky that you got still your parents.
Noma ngimnandi mhlawumbe thina sisenenhlanhla ukuthi sisenabazali
bobabili. That you can have your breakfast and your lunch and your supper.
Kambusakwazi ukuthi uthole isidlo sasekuseni sasemini santambama.
My beautiful pearl been given away to her own mother when she was 5 to a Roman Catholic home.
Kodwa ke iparelela melihle ukumama wasekhaya wanikezelwa esontweni lama Roma enikezelwa abazali bakhe ukuthi ahlale akhuliswa nakekelwe abazalwane bakhe.
Try to think 5 years old, an innocent child. Brought by the own mother to a home with 200 home girls.
Akucabangisise nje ingane enentsu eneminyaka esihlanu ukuthi inikezelwe esontweni lama Roma nabanye abaningi abayinkulungwane ukuthi ikhuliswe abazali bayo bengekho.
Every day the same food.
Tsuku zonke kudliwa ukudla okufanayo.
Only on Sunday they could have a fruit.
Ngiyasonto kuphela la khona uthola ukuthi ukwazi ukuthola isithelo
esithile. She had worms through the food.
Waye banekelemuka eswini ngenxa yohlobo lokudla okudliwayo.
She had sores on her skin through the food.
Uqhuma nezilonda esikhunjeni sakhe ngenxa yokudla.
Maybe you are sick, young man, young lady, through your lifestyle, not through hunger.
Mhlawumbe ntombi nawe insizwa mhlawumbe ubuthaka mhlawumbe khona ugulo nakho hayi ngenxa yani kodwa mhlawumbe ngenxa yempilo iphilayo.
Honor your father and mother.
Yazisa uhloniphe ihlo nonyoko.
Don't sin with your parents.
Ungoni nabazali bakho.
But honor them.
Kodwa ubazise.
If you met up with the living God, you can forgive your parents.
Bahloniphe uma ngabe uhlonipha nomunikele impilo yakho uNkulunkulu uzokwazi ukuthi wazise uhloniphe nabazali bakho.
We married overseas.
Uzokwazi nokuthi ubathethelele futhi mina nomama wasekhaya.
Oh sorry.
Sashada phesheya.
On our wedding day we both were drunk.
So babili ngosuku sashada ngalo sasiphuzile uphuzo oludakayo.
That was our home affair wedding day.
Kwaku usuku ke esithi usuku nje olujwayelekile lwasekhaya lomshado.
I told her I'm going to bring you all over the world. I had a good job. Don't mistaken.
Bengithi ngizonthatha ke nonke ngiye nani ngaphesheya kodwa empeleni bengisebenza kahle kakhulu.
But I inherited from my late father alcohol. apple, and the apple don't fall from the tree. I still can cry what I have done when I was drunk to my wife and to my three boys. Do you remorse over your sin?
Kodwa ukuphuza kwami akuzange kuze kuyivelele nje kodwa kwabo ufuzo nalokho engakuthatha kubaba naye wayiphuza ngagcina nami sengiphuza.
And don't mistaken, I honor God.
Ningalenzi iphutha, ngiyamhlonipha, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu.
But sometimes he tells me, husband, we must go to God.
Kodwa kaningi wayehlala njalo engitshela ethi simele ukuba sisondele kakhulu uNkulunkulu.
She got that religious background from the Roman Catholic Messi, been well educated, by the way.
Wayekwenza ke lokho njengemfundiso yasebandleni lamaRoma lamaCatholic lelo kuyilona anikezela kulona eseneminyaka
esihlanu. Hello girls, sit up. You're not in this, you're sitting in the service. All right, try to be brave. You're sitting in the front row. Baba Umfundisi looking on the screen, and there you see the girls. Oh, you must sit up. Be an example.
Oh,
thank you. I call my wife and my three boys, and I cried. I said, "Can you forgive me that I have hurt your mother?"
Kabiza umama abantwana ngabiza nabantwana bam ngasihlambulula ngavuma ukuhluleka nokona kwami kubona ngacela ukuthi bangixolele ngalolu suku ngakhala inyembezi.
Nobody told me what to do. It was the Holy Spirit who came in my life and I saw my sins in the light of Golgotha.
Akekho kwangitshela, akekho kwangithuma ukuthi ngikwenze lokho, kodwa uNkulunkulu ngomoya wakho ongcwele wangena kimi wangisola ngase ngihamba ngiyolungisa indaba yami.
Now I like to speak to the women.
Manje ngifisa ukukhuluma
nabesifazane. The married women.
Kakhulukazi asebeshadile.
The Bible say in 1 Peter, woman, you can win your man without words.
Incwadini yokuqala kaPetro iBhayibheli lithi bafazi ningakwazi ukuthi nizuzele amadoda noma abakhonyana benu enkosini ngaphandle kwamazwi.
The Bible don't say sin with your man if you call yourself born again.
IBhayibheli lithi awukwazi ukuthi wone nomkhonyana wakho uma ngabe uzibiza ngomuntu ozelwe kabusha.
She stopped drinking in our marriage when she met up with God, my wife, and she stopped drinking. Nobody told her.
Ngaphandle kokuthi kube khona umuntu ozomtshela, kodwa umama wabantwana wakwazi ukuthi aphenduke ayishiye ayiyeke impilo yokuphuza uphuzo oludakayo ngenxa yokusola nokusiza uNkulunkulu.
And I couldn't believe that the wife I married, where I was very happy with, we were not under stress. I could bring my wife all over the world through my work.
Angikholwanga empeleni ngokubuka impilo kade iphila bese ngabona abantu mhlawumbe abaphila impilo ecikizelayo noma mhlawumbe ngimnandi noma mhlawumbe engisingenayo ukujabula ngayo ngoba ngangikwazi nokuthi ngimenzele konke engifisa ukumenzela khona, ngangikwazi nokuthi ngimvakashise ngimhambise izwe lonke umhlaba wonke ngendlela engangisebenza kahle ngayo.
When she told me I'm a Christian now, I said, who give you permission? Not me.
Lapho eseza kumina engitshela ukuthi ngiphendukile sengizelwe kabusha ngumntwana kaNkulunkulu manje ngathi ubani unikeza imvume ngoba yimina umkhonyana wakho ongakaze akutshele.
Listen carefully, special married woman, and you, and all of us. Don't call yourself a Christian if the world is fooling you. You'll never win a soul for Christ.
Sicela ubani lalelisiseke, awukwazi ukuthi ungazibiza ngomntwana kaNkulunkulu nomuntu ozelwe kabusha uma ngabe kuwe kusatholakala kugcwele impilo nothando lwezwe.
I said to her, I don't want God.
Ngathi kuyena angimfuni uNkulunkulu.
You know, I was watching my Christian colleagues where I work with. They get drunk with me and they pray for the food. I said, hey, you fake. Who is your God? My God is alcohol. And who is your God? Don't call yourself a Christian. If the world is in you, you'll never win a soul for Christ.
Manje ukuze ngisho lawo mazwi ngitsi ngimfuna uNkulunkulu kumama wabantwana ngangithi Ngihlezi ngibuka impilo nendlela abantu esebenza nabo abayibiza ngamaKristu abaphila ngayo. Baphuza utshwala uthola ukuthi benza izinto ezingamdumisa uNkulunkulu bese ngithi kubona mina uNkulunkulu wami utshwala nina impilo eniyiphilayo yamhlambalaza iyasehlisa isicilela phansi isithunzi sikaNkulunkulu.
She met up with the living God.
Wahlangana noNkulunkulu ophilayo.
We were 6 years with the whole family in Saudi Arabia. That time the most conservative Muslim country.
Sasesihla emva kweminyaka ke eyisithupha shadile sasiyahamba siye Saudi Arabia ngaleso sikhathi kwakuyisizwe esigcwele kakhulu abantu abakhonza noma abamasulumane.
And listen, I don't worship my wife, don't mistaken. I worship God through her life.
Ningadideki ningenzeki iphutha, angidumisi, angitusi umakoti noma umama wabantwana kodwa ngikhonza ngidumisa ngibonga uNkulunkulu ngenxa yempilo kamama.
She only got her laptop. In Saudi, the Bible. That was her laptop, her Bible.
Now, if you mama, laptop yakhe, akuyili iBhayibheli.
No Christian friends, no churches, her laptop.
Kwangekho abangani, mhlamba sekusontweni nomhlamba abamaKristu, kodwa kwakuyiBhayibheli kuyilona achitha nalo isikhathi.
I try everything to get her back in the world. I couldn't believe it. We were happy. She stopped drinking. She stopped smoking. Now only I get drunk. I feel very sorry for myself.
Kaningike akukho engangikuzama ukuthi ngimgququzele. Kodwa ke ngangikuzama, ngangizama ukuthi ngimbuyisele empilweni yezwe, aphile lempilo ayiphila kudala yokuphuza utshwala. Kodwa kunalokho waqhubeka wamkhonza uNkulunkulu. Wamphilela mina lapho ngisaphuza ngagcina senginomzwa ngedwa ngoba ngase ngiphuza ngedwa uma mengasaphuza.
She stood firm. She met up with Golgotha. Did you meet up with Golgotha? Or maybe you know about God, but you have no relation with God.
Mama ke wama wathembeka ngenxa yamandla esiphambano seGolgotha. Wama wathembeka. Manje umbuzo engifisa ukubuza ukuthi ingabe wena ukhona endlamandla asiphambano kuwena ingabe wena usamile yini noma akunjani?
She experienced that there is no other God except the Almighty God.
Wakwazi ukuthi abe nofakazi bokuthi akekho omunye uNkulunkulu kubona bonke uNkulunkulu amaNkulunkulu abakhona emhlabeni ngaphandle kaNkulunkulu ophilayo.
You don't have to look to the mother and the child. Hey, I'm staying in front of you. You must look at me. So soon somebody leave, all the faces go that way. How?
Singavumi ukuphazanyiswa kuseceleni kodwa sibekela.
Just look and listen. Well, 5 years later, we were on holiday.
Emva kweminyaka esihlanu sathatha uhambo leholiday.
And she remained in the apartment where we were staying. I went out and I came home on the influence of alcohol.
Lapho sesihleli endaweni esasihleli kuyona uthola ukuthi umama uzosihlala yedwa ekhaya mina ngihambe mangibuya ntambama ngibuye sengidla amanzi amponjwana.
I forbid her when I was at home that she must read the Bible. I don't want God.
Uthola ukuthi uma ngibuya ngimfica efunda echitha isikhathi sakhe neBhayibheli mina lapho ngingafuni lutho nokwenza noNkulunkulu.
And woman, listen, she obeyed her husband, but she was reading the Bible when I was at work and pray, Lord, give me love for Jan, for my husband, otherwise I squeeze his neck.
Ningadideki, wayengihlonipha kakhulu njengobaba wasekhaya. Ngoba wayezama ngaso sonke isikhathi ukuthi afunde iBhayibheli noma azi ukuthi angimfuni uNkulunkulu kodwa uma ngisemsebenzini noma ngingekho wayenza isiqiniseko sokuthi uchitha isikhathi ufunde iBhayibheli lakhe.
I went out alone.
Kunalokho athandaza acela uNkulunkulu ukuthi inkosi ngigcine ngithembekile nginothando lokumthanda ubaba njengobaba wasekhaya uthi ngiyahamba ngiyengaphandle.
Hello lady. Look at me please. Thank you. I'm not shy to correct you. You must listen, otherwise it goes in this one, and there it leave you. All right. Thank you. I came home on the influence of alcohol in that apartment. She was reading her living word.
ngibuye ngimfice efundizwe likaNkulunkulu eliphilayo.
She didn't know when the husbands come home.
Ngibuye ngalindele ngazi ukuthi bengizobuya nini.
You know what I did? I approached her.
Yazi ngangikwenza ngangibuya ngimkhulumise ngalendaba.
I grabbed her Bible, her treasure out of her hands.
Ngibuye ngimphuce ngilithathe leli gugu eliyizwi ezandleni zakhe.
And I tear it into pieces.
Ngidabule likabili.
Me.
Mina lo.
I still can cry what I have done to her.
Ungifikisela ngenyembezi mangicabanga lokho engangikwenza kuyena.
I was thinking jealous that she loved God more than me.
Ngani umuntu onomhawu nonomona onzima kabi mangibuka indlela athanda ngayo uNkulunkulu kunami.
I don't want God.
Ngingamfuni uNkulunkulu.
I got a crooked view through the Christians who God is. They know them better than me.
Ngibona indlela abantu abathi bakhonza uNkulunkulu bephila ngayo kodwa mangibuka yena ngizuzeka.
There are exceptions, don't mistaken.
Kodwa khona ke enye indlela ongenziwa ngayo.
I broke her heart.
Ngayiphula inhliziyo yakhe.
I said, now, my woman, you can do two things.
Athi manje mama wasekhaya ungenza izinto ezimbili.
I'd come to each of you if you said, Lord, I love you more than the world.
Kanjalo nakini futhi ngiyenzeka lokho uma ngabe uthi inkosi ngikuthanda ngaphezu kwezwe.
Keep me faithful.
Ngicine ngithembekile.
I said, now you can do two things.
Ngathi manje kubili ongakwenza.
Or you give up your Christianity and you stay with me.
Uphasi ukuthi ushiye ukholwa kwakho noma uhlala nami.
Otherwise, end of our marriage.
Kungenjalo sekuphela komshado wethu.
You know what she said. She said, husband, I love you.
Yazi wathini wathi baba uyazi ngiyakuthanda.
Thank you that you have given me children.
Yabonga ukuthi nawe sesinabantwana.
Thank you that you take me all over the world.
Bonga ukuthi usungihambisa indawo eyiningi emhlabeni.
But my dear husband, you can't give me eternal life.
Kodwa baba wasekhaya othandekayo awukwazi ukunginikeza ukuphila okuphakade.
Do we have faith if it comes? Do you love me more than your own blood?
Ngabe sinako yini ukukholwa? Ngabe siyakwazi yini ukuthi sithi uNkulunkulu Nkosi siyakuthanda noma Nkosi ngiyakuthanda ukudlula igazi lami?
That's the reason there is no other God than one almighty God.
Sike sinyizathu kodwa uNkulunkulu yena yedwa onginini mandla onke.
The others are all demons, imitation gods. Spirits, witch doctors. What is my horoscope saying? What is this? I'm a star. What kind of star you are? How?
Ngaphandle kwakhe bonke abanye abathi baunkulunkulu baunkulunkulwana basemhlabeni kuyimoya emibi namadimoni.
Horoscope is the same demon as the witch doctor. They don't bite. It's a demon. They have nothing to do with the Almighty God.
If
you ever have, look what is my star saying, bring it in the light that God set you free.
Uma ngabe mhlambe kukholelwa kulezi zinto ezibhalwe emabhukwini ezichaza ngokuhlukana kwezikhathi zokuzalwa, lokho kulethe ekhanyeni ngoba kunomoya ongemuhle omubi.
I went out for 3 days. I said, that's the end of our marriage.
Ngase ngiyahamba insuku ezintathu ngingekho ekhaya ngase ngiba nalokho ukuthi sekuyisiphetho somshado wethu.
I was drinking.
Lezi zinsuku ngangilokhu nje ngiphuza utshwala.
I feel sorry for myself that she loved God more than me.
Kwakungiphatha kabuhlungu kakhulu kunokuyidabukela ukuthi umama wabantwana uthanda kakhulu uNkulunkulu ngaphezu kwami.
I deserve it because I brought her all over. I took her out of South Africa. You see, me.
Empeleni ngathi kwakufanele ukuthi ngizizwe kanje, kwakufanele ukuthi ngithole lokhu ngoba kwakuyimina empeleni owamthatha wamsusa la wamisa ngaphesheya, imina owayisusa nembangela yakho konke lokhu.
But I love her deeply, humanly speaking.
Kodwa mase ngakhuluma nje ngokubuntu ngangimthanda kusuke kujuleni
kwenhliziyo. After 3 days I went back to her.
Emva kwensuku ezintathu ngabuyela kuyena.
Not yowling around. Be careful with that man.
Ngingahambike ngijaha abantu besifazane.
If your wife is not willing to do what you want. Watch out.
Ukhulukazi ensizweni uma ngabe ukuthi mhlamba usushadile umama engafuni noma engakwazi ukwenza lokhu wena okuthandayo ngangahambi njaha abanye abantu besifazane.
I came back to her.
Ngabuyela emva kwentsuku ezintathu ngaya kuyena.
I said to my wife, I don't want a divorce.
Ngathi mama wasekhaya angifuni isihlukanisi.
I see your faith is real.
Kodwa ngiyabona ukuthi ukukholwa kwakho kuukholwa kwangempela.
Can God see that your Christian life is real?
Ngabe uNkulunkulu maybe ukukholwa kwakho uyabona yini ukuthi ukukholwa kwangempela nokweqiniso?
I said, I don't want to leave you from now on. Oh, I told her, your Bible is in two pieces. I'm going to pay a new Bible for you. And you can buy the Bible you want. I pay you.
Ngase ngimtshela kumama ukuthi iBhayibheli lakho ngidabule kabili laba ophisa ababili kodwa njengamanje ngingakwazi ukuthi lelo lithandayo ofisa ukuthi ube nalo ulikhethe lizokhokhelwa lithengwe yimini.
And from now on you can read the Bible when I home and you can pray with the boys but not too long.
Ngimtshela ngathi ungakhululeka kusukela manje kuyaphambili ngakwazi ufunda iBhayibheli lakho ngikhona noma ngingekho.
Me hidden, command my wife, you can read the Bible, and not too long, and you can pray with the boys, with our sons, but a short prayer. You know, some of my family members said, hey, Jan, you're so lucky. You married an humble African lady. I said, what? She got a tail too. And when the tail is up, it's better to run for this humble African lady. Help.
Amalungu umdeni, amanya Paul ukuthi, hey, babu tebrene pele nininhlanhla kakhulu. Engathi ushadelwe Africa, othobeke kakhulu. Ngase ngithi ningadideki animazi ngoba ukuthi nje kwamanje umoya wakhe usehlile kodwa mangabe lapho umoya wakhe uphakama ningamangala.
But she met up with God. Do you? Do we met up with the living God?
Kodwa konke lokho kungenxa yokuthi wahlangana noNkulunkulu ophilayo. Thini ngabe sisahlangana yini noNkulunkulu ophilayo?
And we still got the two halves as an ornament.
Noma sisana lawo macala amabili njengesihlanganiso.
When I teach the Bible, that was in 1986.
Lapho ngidabula ngiqebhula iBhayibheli lakhe kwakunyaka 1986.
And since that time, God was preparing my heart.
Kusukela ngaleso sikhathi kuza nene uNkulunkulu eloke esebenze njalo inhliziyo yami.
Our relation was beautiful.
Ubudlelwano bethu sobabili baya ngokuya bakheka bukhuliseka buqiniseka.
And 6 years later.
Eminyakeni eyisithupha emva kwalokho.
In 1982.
Ngonyaka 1982.
She asked me when we were in Europe on leave, husband, can I go to the church? I thank you so much that I can read the Bible when you're home, pray with the boys, but now I like to go to a church.
Wayesethi-ke kimina empeleni ngiyabonga kakhulu ukuthi usungivumela ukuthi ngifunde iBhayibheli ukhona kodwa manje ngicela ukubuza singakwazi yini ukuthi siye sobabili kanye nawe enkonzweni.
Me hidden said to my wife, I come back to you.
Mina njengoba ngangumhidden nginjalo ngase ngithi kumama ngizobuyela kuwena.
Wake them up, it is very important for the children. Wake them up, the two boys. They must listen. Hello. Oh, he is already in heaven. Hello, hello. Listen, Opa, I want to say something. Listen. When I was 6 years old, I had neighbors. They were Christians.
Lapho neminyaka isithupha, omakhelwane basekhaya babe amaKristu.
And they invite me for lunch.
Bangibiza bengibizela isidlo sasemini.
Hey. They open a book with a door cover, and the father of the family was reading out of this book.
lapho bengimemela isidlo sasemini base bevula ubaba wasekhaya wavula incwadi emnyama ngaphandle wayesefunda kuyo lencwadi.
Moses on the Nile in a basket on the river.
Wayesefunda ukuthi uMose lapho esemncane wayekubasikidi ebekwe noma ubasikidi wawubeke emfuleni.
And now listen carefully. I remember 33 years later in my computer here the story about Moses and the basket and the river.
Emva kweminyaka eyamashumi amathathu nambili ngisayikhumbula namanje leyo ndaba kaMose ekubasikidi obekwe ngasemfuleni.
The pop stars and the demonic power and all the witchcraft can only be deleted if you bring it into the light.
Imoya emibi namadimoni angena kumuntu ngemculo eculwa abantu abacula umculo wezwe ngakwazi ukuthi isulwe isuswe uma uyilesa ekukhanyeni.
There was no cell phone in 1982, but there was a phone book where all the names are in and the numbers, a thick book.
Kwakungekho kwamakhalekhukhwini ngaleso sikhathi unyaka 1982 kodwa kwakukhona kwakuyibhuku elalikwazi ukuthi libhalwe zonke iinamba zabantu kanye namagama abo.
I know his surname and I found them in the phone book with a phone number.
Ngoba ke isibongo sikababa ngangisazi ngakwazi ukuthi ngithole isibongo negama lakhe kanye nenamba engakwazi umshayele kuyona.
I didn't tell my wife that I was searching for a church for my wife.
Ngamtshela umama wasekhaya ukuthi ngifuna noma ngibheka ibandla engizoya kulona.
Try to take me hidden, search a church for his wife.
Umhedeni wayefana nami efune bheka ibandla azoya kulona nomama kuyamangaza.
You know, I didn't like the hallelujahs and I don't dare. I come from the disco and in churches they.
Ngangafunike ibandla la kwenziwa khona yonke imicikilisho nyakazo kuba ngumsindo ngoba mina ngiphuma empilweni yasemadisco la kubanga khona umsindo.
Worship God with your life.
Kodwa tinguthi simdumise simkhonze uNkulunkulu ngezipilo zethu.
My wife was different.
Umama wami hlukile umama wasekhaya.
Are you different when you're walking in a shopping mall? Young man, young lady. Or they don't see any different. You're the same copy of the world. How you must bring the gospel.
Kusikazike wamuhluke kakhulu emva kwekuthi ahlangane noNkulunkulu ophilayo. Wena ngabe uhlukile yini insizwa nawe ntombi lapho ungena esitolo kuyabonakala yini umehluko ukuthi uhlangane noNkulunkulu ophilayo na.
I found 33 years later in the phone book that neighbor friend and I phone him.
Ngokomnyaka yamashumi amathathu natathu ngakwazi ukuthi ngithole inombolo yomunye omakhelwane wami ngakwazi ukuthi ngimshayele.
I say hello, I'm Jan de Bruin. I was your neighbor 33 years ago.
Ngimfonela ngathi imina uNumzane uDe Bruin bengumakhelwane wakho eminyakeni engaphezulu kwamashumi amathathu.
What happened with you, Jan?
Amangala wajabula wathi kwenzekani kuwena?
I said I've been all over the world dredging civil engineering.
Ngathi impeleni ngenxa umsebenzi bengiwenzayo bengihamba ngizungeza ngehla ngenyuka emhlabeni wonke.
I said, but by the way, are you still a Christian?
Ngase ngithi kodwa ke ngibuze ngabe use umKristu yini?
He said, yes.
Wathi yebo ngiseuyena.
I'm a pastor.
Wathi manje ngimfundisi.
I said, oh, that's interesting. I didn't know what is a pastor.
Wathi hey, lokho kuyisimanga ke ngoba bengingazi ukuthi kusho ukuthini kube umfundisi.
I said, which church you going?
Ngase ngithi liphi ibandla okhonza
kulo? He said there in town.
Wathi linye lamabandla ase drop.
He said why you ask me?
Wathi ubuza ngazathu sini lo?
I said I just want to know.
Wathi ngifuna nje ukwazi.
I went back home.
Ngase ngibuyela ekhaya.
Listen carefully.
Lalelisisa.
I went to my pearl, to my wife. I said I found a church for you.
Ngase ngiya kumama wasekhaya ngase ngithi mama kukhona ibandla engitholele lo.
That's a down on earth church.
Ibandla elilapha muwehla ngomgwaqo eThekwini.
To that church you can go.
Edrobheni ilelo bandla ungakwazi ukuthi uyekulona.
She said thank you husband. You so kind.
Wathi baba ngiyabonga kakhulu ngesenzo sakho.
I said but you only go to the Sunday service. I bring you with the car. I stay outside and you don't remain seated in that church.
You know why I say that?
I was frightened that maybe the Christians claim my wife. I don't want that. She's my wife. Now they
Ingoba ngangisaba ukuthi mhlawumbe mechitha kakhulu isikhathi ngimvumela mina ukuthi achithe kakhulu isikhathi mhlawumbe nabazalwane hleza ngathola esezuzekela mhlawumbe kwabanye.
I was there with the boys in the car after the service. We went out, I drink a few beers. Hey, and she only drink orange juice. I found that boring.
Noma mhlawumbe azuzwe uthando lwabazalwane bese mina ngishiya. Esasikwenza uthola ukuthi mhlawumbe sihamba naye nabangani bami. Mina ngisaphuza soluthi sehamba siyophuza soyishayela uphuza oludakayo yena acele nje ukuphuza ijuice iphuzo
lomdala. You can win your man without words.
Bo mama ningakwazi ukuthi nizuze amadoda enu ngaphandle kokukhuluma.
God have give you a gift.
uNkulunkulu unikile leso sipho.
Don't sit them on his head with your human rights.
Ngahlali phezu kwamakhanda abo ngokusebenzisa amalungelo enu.
Be your light. The third Sunday morning, I was ready to bring her to the church. And then she asked, "Husband, you know what? You're so good to me that you allowed me to go to the church service. Will you join me?"
Wayesethi-ke baba wasekhaya ngiyabonga kakhulu ngoba umnene bakho ongikhombisa bona ukuthi ungithathe njalo ngisenkonzweni kodwa ngiyacela ukubuza ukuthi ungakwazi yini ukuthi uhambe nami ungene enkonzweni.
And I said, "My wife, it is good between you and me. I go with you."
Ngase ngithi-ke uma ngabe lokho kukuhle kuwe nakimi ngizokwazi ukuthi ngikwenze ngihambe.
I was 39 years old.
Ngineminyaka e-39 ngaleso sikhathi.
A lot of money on the bank.
But
there was some emptiness here.
Kodwa kwakunesikhalo esikhulu kungekho lutho enhlizweni.
To seeking something beside the money.
Kube ngathi kukhona ukulangazelela, kukhona engikufisayo kodwa engingakwazi ukuthi ngithole ukwanelisa nokuvala lesikhalo.
For the first time I was in the church service that Sunday morning.
Ngalolo suku langesonto ngangiqala ukuthi ngibe senkonzweni.
I had my escape plan ready. If they come too close to me, I'm out as a Speedy Gonzales.
Manje ngendlela enganginovalo ngithuke ngayo ngakhulekile, ungena kwami ngangena nginohlelo lokuthi uma besondela kakhulu kumina abazalwane ngizophuma kanje ngibaleke.
They were friendly to me.
Babekhombisa ukungikhulekela nokungithanda kakhulu.
And there was an organ playing. I liked that. Not too much noise. Sometimes I think in churches they think God is deaf. They must blah, 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 make him awake. He's always awake.
Kwakukhona-ke u-ogani nomupiano lwadlala ngoba-ke sesiphawule nakwamanye ababantu ithole ukuthi lidlalwa kakhulu ngale ndlela yokuthi uzugcina ungabusezwa ngasemnani.
They gave me a book.
Banginikeza ibhukwana.
They put us to the seat. The seat.
Basihlalisa phansi.
A small church, 70 people.
Hey,
and then they start singing out of the hymn book. So beautiful. So beautiful. And the second hymn was on a hill far away, stood an old rocket cross. On that cross, paid Christ my sin.
Iculoke lesibile lahlatshelelwa khona lapha enkonzweni kwaba iculo amazwi alo athi entabeni kude kwemisiphambano lapho kuleso siphambano kwakhona umsindisi wami uJesu owathwala wabethelwa ngenxa yezono zabo.
Sunday 12 December at 10 o'clock in 1982 a sinner repented me.
Ngomhla ka 10 ku-October ngonyaka 1982 isono isoni esimina sakwazi ukuthi sithethelelwe siphendule.
While they were singing the second strophe, God opened my spiritual eyes.
Lapho sesingena evesini lesibili, kwabe ngathi uNkulunkulu uvula amehlo ami okomoya.
And I cry out with a loud voice, Lord, I deserve to hang on the cross. I'm a sinner.
Akhunyelwa inhliziyo ngakhala inyembezi ngakhala ngamemeza ngezwe likhulu ngathi inkosi empilweni empeleni mina ngenxa yempilo engiyiphilile omelwe ukuthi abethelwa lengesiphambanweni.
No preaching.
Aphandle kwentshumayelo.
The old rocket cross.
Siphambane.
And I saw my sins.
Ngabona izami zonke.
And God came down.
Kulunkulu wehlela kimi.
The same one where I spoke with through the phone came to me.
Lo baba engakhuluma naye ucingweni weza kimi.
He said, "Do you want to give your life to God?"
Wathi awufuni ukunikela impilo yakho enkosini.
I said, "Yes, I'm the worst sinner."
Ngathi yebo impela mina sona isibi ngiyathanda.
I cried.
Ngakhala inyembezi.
Did you already cry over your sins?
Ngabe wena ngenxa yesono nokuhluleka kwakho usuke wakhala ninyembezi phambi
kwaNkulunkulu. You have done to your parents.
Ngakho konke okwenzile kubazali bakho.
Be already full what the world offer.
Ngenxa yokugcwala noma ngenxa yokubona ububi bezwe obugcwele kuwena usuke wakhala yini ngalokho uNkulunkulu.
And it is 2019 now.
Manje sinyaka 2019.
Ma and I serve permanently here on the mission, the living God.
Mina kanye nomama wasekhaya ngokukhulu ukushisekela sisathembekile futhi samkhonza samphilele uNkulunkulu khona la emission.
To serve you.
Ukunikhonza nona.
With the love of God.
Ngothando lukaNkulunkulu.
Don't worship the gods of the world.
Ingakhonza uNkulunkulwana basezweni.
God is a jealous God.
UNkulunkulu uNkulunkulu nomhawu.
He have given his son.
Unikele ngendodana yakhe
to save us from hell.
Ukuze ifele thina
zonke. That is also the lovable father in Christ.
Futhi ongubaba othandekayo ngoKristu iNkosi yethu.
May God bless you, dear children. Of three, you're not children, young people.
uNkulunkulu anibusise futhi ningesibe abantwana kodwa ningabantu abasha.
Parents, examine yourself.
Bazali, nizihlolisise.
If there is anything where your children don't see the living God in your life, repent.
Uma kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona abantwana abangaphawula okwenza ukuthi kungabi isibonelo noma kufakaza obuhle kaNkulunkulu, siphenduke kulo.
It's still day of grace.
Se usikhathi somusa.
And if you come,
uma uze enkosini,
go to a godly person.
Bona umntwana kaNkulunkulu.
He said, "Will you pray with me?"
Uthi ngicela ukuba uthandaze nami.
I need Christ in my life.
Ngiyadinga ukuthi ngilulekwe ngiboniswe ngempilo yami.
I've been hurt.
Sengingalinyazwa kakhulu.
In the community, surviving of the fitness.
Emphakathini ngenxa yempilo ephilwa khona.
And if I'm not popular, they just throw me away.
Uma ngabe ngingadumile ngingenzi lokho abakuthanda ukuthi ngikwenze.
And when you know more aversion,
uma ngabe usulahlekelwe umntombi nobumtsizwa bakho,
repent.
Phenduka kuloko.
Bring it in the light.
Let's ukuveze ekhanyeni.
The blood of the lamb forgive you.
Igazi lewundlu lizokuhlanza likuthethe.
Also for the young man.
Kanjalo nathi insizwa.
God can make everything new.
uNkulunkulu wenza konke kube kusho.
Don't show off with your clothing, young ladies, dress yourself decent, that you're not a target of the devil with body language. Be careful with it.
Bosisi, singazami ukuthi sikhangise noma sibukise ngeyingubo zethu, kodwa zama ukuthi sigqoke ngendlela ehloniphekile ukuze singayitholi sesengozini yokulandelwa abafana.
And the same young man, you with your tight pant on, and with your Julian cap upside down, change.
Nathi ke insizwa esivamise ukuthi siyimpintshe ngamabhlukwe noma mhlawumbe sifuna ukuthi sigqoke ngendlela yokudonsa amehlo, simele basiphenduke kulona.
It's the same body language as by the ladies.
Kuyindlela ke ekhombisa izimpawu zokufuna ukubuka nokulandelwa nanjengokwenza kosisi abaqhuba ngendlela yokufuna ukubuka.
My brother, Siyabonga, God bless you. You don't have to give a hand. Let's give God the honor.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise, asikho ke isidingo sokushaya ihlombe ngobudumo lonke luye enkosini.